na jinsaba katonda wanga bampulira zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kinonya katonda wanga ja kuchimpa zikiriza buli sala jinsaba katonda wanga bawulira zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kinonya katonda wanga ja kuchikola
kuba zikiriza nti mulamu
mulamu mukama
zikiriza nti wali
wali mukama
zikiriza nti yapa kubera nze zikiriza nti anjagala era anjagala
zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalabo panguza zikiriza nti abesiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali ningo luso zisayuni zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalabo gumpanguza zikiriza nti abesiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali imu wangu zino chira
wuba zikiriza nti mulamu
mulamu mukama
zikiriza nti wali
wali yesu
zikiriza nti yako kubera nze
zikiriza
nti zenza bila chanja gala
wendo uza kumuwendo omusayi yesu bie yangu zikiriza nti mumasogera ndi chamuwendo anjagala echo nchiraba nebwe mbangu de mubuzibu ampanguza mukama tandekawo zikiriza buli sala jensaba katonda wanga bampulira zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kinonya katonda wanga ja kuchimpa
kuba zikiriza nti mulamu
mulamu mulamu
zikiriza nti wali
wali yesu
zikiriza nti yapa kubera nze
awonya
zikiriza nti
awonya
jagala bila chanja gala
Mukama wali
zikiriza nti yako kubera nze
zikiriza
nti